wenzenu nimeshindwa kutunza siri. Nikiwa single siwezi kulala usiku, ukiniacha natumia dakika mbili kurudi tena kwenye relationship. Naisi nimerogwa, so mzima nikivena napenda na ninazama mazima. Naisi nimerogwa mimi, so mzima nikivena napenda na ninazama mazima. Siwezi kuwa single na kasoro garini, paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro garini, paka ni usingo. Siwezi kuwa single na kasoro garini, paka ni usingo. Sitaki kuwa single na kasoro garini, paka ni usingo.
Nataka kwa single, muda sipati. I can believe you in my heart. Nataka kwa single, watu hawataki.
Ukikata mti, mina panda mti, naendeleza kilimo. Kwa nina nalikwambia nyuka anachagua mashimo.
Kulala kama panga ndo siwezi,
tumana ukiniacha kimara napata mchumba mbezi.
Naisi nimerogwa, so mzima nikivena napenda na ninazama mazima. Naisi nimerogwa mimi, so mzima nikivena napenda na ninazama mazima.
Siwezi kuwa single na kasoro garini, paka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani, paka niwe single. Oh, siwezi kuwa single na kasoro gani, paka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani, paka niwe single.